Será que isso guarda malha da maricanco? Ai, achei que tem mantei, ene cat caternatica, colocul me donandat cartegan degma da Woodbury, esninti. Si é o hadlast da tilmamaha, malha de federalco, o semen cartoso gerinta, a dexa de lac de coronavirus federalca. Ogoy say siiska wuxuu ku mid wuxuu ka yimid war ka soo baxay kooxda aan macash doonka ahaan u United Today Stronger Tomorrow. Xubnaha kooxda ayaa ka walaacsan adeegsada lacagta qorshaha soo kabashada Mareykanku si ay ula tacaalaan qarashadkii sii kordhay ee xarunta fulinta sharciga. Cudurada COVID-19 ayaa mar kale ku soo kordhay degmada Woodbury. Todobaadkii hore, saraakiisha caafimaadka degmada waxay rumaysan yihiin in kororka caabuqyada ay noqon karto mid xilliyeed. Degmada waxay soo tabisay 287 xaaladood todobaadkii ka bilaabmay Agoosto 30-keeda. Taaso ah kororka 37 xaaladood oo ka mid ah 250-kii la soo sheegay todobaadkii ka horeeyay. Sida laga sheegay warbixinta todobaadlaha ah ee caafimaadka degmada Siouxland. Caafimaadka degmada Siouxland ayaa u sheegtay joornaalka magaalada Sioux in fayrasku baxsan yahay dadkii dalka oo dhan, xadka waxayna u maqtay inay tahay xeelad daabacaad si ilaa soo kordhiyayo.